Kusuka lena usindwa yizinga bama 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 songa lokuthi ndoda yalo utho
okubala lo msebenzi intombazane saphenduka esithi yini inkinga yakho ntombazane abala lo msebenzi esiphenduka izitha wentombazane yini inkinga yakho mina ngawafihla amahlazo akho ntombazane
suka lena usindwa yizinga
yelele wema yebaba
sonke lokuthi ndoda yalo
mina ngathula ungihudulela ikhumba la endlini wentombazane
suka lena usindwa yizinga
angishongo lutho
sonke lokuthi ndoda yalo
sawuqeda ukudla endlini yami wema yebaba
suka lena usindwa yizinga
hayi angishongo lutho
sonke lokuthi ndoda yalo
Hey, yadlala, yadlala, njalo, baba yini.